Show Klausi, Mr. Labanovita.
I know haters don't like it. New states on the cheese in a wakati. Yeah, it's Africa's default. Show classic rambanga kuma party. Run rap, mama sellers. Zip, zip, drop, I do announcers. Dab, dab, mziki na tofus. Hey, kuma nati. Na minu wakule siku nishewa wana wanajua. Kizuguru ni watambua. Blom, blom, instatus, etin, tagi ni Anita. Nonsense, cheese ngoma. Kaskuda, ha, twende. Kaskuda,
tuna wezi
ngoma. Kaskuda, ha, twende. Kaskuda, ha, cheese ngoma. Kaskuda, ha, twende. Kaskuda,
tuna wezi
ngoma. Kaskuda, ha, twende. Kaskuda,
ha, cheese ngoma. Kaskuda, ngoma. Hey, nipe ngoma. Down to tell you, I love you, love you, love you all. No, I pin down your team. Me to tell my pains, what my pains, what my pains. Hey, to chasing home, no ma, Kaskuno, no ma, hey, Pokobungo, no ma, Pakasodo, no ma, hey, to chasing home, no ma, Kaskuno, no ma, hey, Pokobungo, no ma, Pakasodo. No, hey, in here to Africa, to wash your tuna weza. Nundo umpia Africa, East Africa tuna weza. Oh yeah, oh yeah, tuwazi Kenya, Kampala, Uganda, Hisonge. Oh yeah, Kododoma, Waswazi, Watanga, Wachezi. Oh yeah, tuwazi Kenya, Amerika, Uchina, Wachezi. Oh yeah, Burundi, Rwanda, South Africa, Tanzania, Wachezi. Chizangoma, Kaskuda, ha, twende. Kaskuda, ha, nipe ngoma. Kaskuda, ha, twende. Kaskuda, ha, cheza ngoma. Kaskuda, ha, twende. Kaskuda, ha, nipe ngoma. Kaskuda, ha, twende. Kaskuda, ha, I feel so loud, I sing. I humble down to tell you, I love you, love you, love you home. Wapenda nyote, mitoto wa mapenzi, wa mapenzi.
Oh yeah, tuwazi Kenya, Kampala, Uganda, Hisonge. Oh yeah, Dodoma, Waswazi, Watanga, Wachezi. Oh yeah, tuanze Kenya, Amerika, Uchina, Wachezi. Oh yeah, Burundi, Rwanda, Afrika, Tanzania, Wachezi. Cheza ngoma, Kaskuda, ha, twende. Kaskuda, ha, nipe ngoma. Kaskuda, ha, twende. Kaskuda, ha, cheza ngoma. Kaskuda, ha, twende. Kaskuda, ha.